tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talataare go lewru October hitan 2024 yamde sappo e jiddi yablike silimaaji chapan nay joyi maison la presse mama ko don yittino kabaruji di kikide hande woni Ali Cissé Adjaratou Traoré to boggi jande to hakune mutti gawo fa jottoda to mok tu pinasiji di ka ana yida san e leya warta yimbe be dido pinasiji ana naba yimbe kan e kulle ko be jogi be kuliti du wiide dawirde dido pinasiji ka yo hunde ko sultinda be san kawtal nogay e jeno bo lewru kuma kertanado himme yurumere kan haabo fewde e yimbe ko takete bangi ko ka fuddi talataare go lewru October handen Cissé mo cubi hitane hikka o woni wadande modjere fewde yimbe be anaraji ndiyam yaltinil nokkule mu em yo leedi an ka ko du an holta e needi dum dossier de la semaine amen yaram hande o min garam halde hala numeroji kessi garoji fa hokke mobilaji difa e to motoji le leedi amen di mo golleji mudum fuddi yontere bettiine le wikkanan ko be leedi amen di dum yo imma dara mo do garo latal sababu hunchure golleji gollirdi amen yaade yeso bangal ya warta fa e to deena gulle dati amen di fa sansirabe hidi be don sembe kabaruji den jogan on kikitaani bismillah mo be hedaade dum tagal ko batoji gouvernement o dari ko pinasiji di tam won ko yimbe be ka nawtorto e len jami garmi mu em hakkune mutti tomboktu fanjo to da gawo dido pinasiji anana ba yimbe kan ko kulle ko be jogi le dido no kulle yimbe le dawrobe dido pinasiji kan en ka do mayo raren go ka holiti wiide dawirde dido pinasiji ka yo hunne ko sultinta be sanne fa keben famtar anni ko Moussa Malle Sissoko nelado amen yaade mutti ko warti hebani em do hendo festan Ousmane Ali Bouli
le o wattu mayango hey petta an tagide yede dawul anawela himbe hewbe nafa du dum ben do dangere mayo moti ayam pinasiji ananyo indiri tateji fu yogabe ananata yogabe ananjipo Umaru e Ali yo donno be pinasiji e be gon dongo lawo dubbe kewdi joni e wi mabbe golleji mabbe di ana pawi do yorgol e hewgol mayo go
ambi donira tanti
min e golli di ban kake tan woni ko min nabata pinasian o wa bamude buri ton ngaji noga e tati miden iyo motti yaade dire e tumbutu watte ko miden ja janke e tenengo
be woy heray
apiri abita
naba himbe e jawde mubben passi o anwar hakkunde ujunere e ujunaji didi battunde ndiyam mayo go yori woni ko min kebata tidallaji
atoroka jam
do di dawi dawobe anandefa yogabe du anadano wattuji yogaji yogabe ciuta he welli mubben do di dawi
ne bora yor
ku yor yami ciogu passi o anafawi do wakati ujunere woni ko jommi de darte jom en finasiji gattan hakkilo wattuji de hendu wodi sanne pati kuncho ana weli sanne dawde e finasi ka jom en finasiji be tinno cela hebbinde finasiji mubben sanne
hollitinde wiide pinasi yogaji ana kebbine kaage fa ƴaɓɓito ɗum ko welata dawoɓe hewɓe
sakiraɓe heeɗiɓe ando no mbawi tottude hakkillaji moɗon fuuda ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na ɗo compte X mo noddirta no Twitter kawtal nogay e jeno bo lewru kertanado himme yurumere kay haabo fewde e yimbe ko takkete bangi ko ka fuddi go lewru October hitan 2024 Cissé mo cubi hitande hikka o ni woni wadande modjere fewde yimbe be anaraji ndiyam yaltini nokkule mu em leedi an ka ko do yo yafi no e golle needi dum faana mu dum yo faabo be do yimbe gombe o do ciddala fa hamle nyaloma hande o fewde e majjum jodo hala yeso nantino be kabaruji di wadama le bamako do bete hande Mahamad Baba Kunta hawri he amni ko hebani am hendo festan Ousmane Ali Bouli
e wi docteur Abdoulaye Gindo daranagol golleji ndu lewru yo mitintingol gouvernement o do umadar gollede makonde fewde e himbe lojabe
la solidarité ça fait
yurmen ana wodi e taguji meden dun wana handen fuddi ka hitan hikka ko hertana ana fawi do kabaru angaraji wana wadgol ilameje nen ana hani yurmen de wada fewde e himbe be ilameje gaddani torraji
inondation
professeur Kanyume Jean Bosco Konare wondo kado teddegal hikka latade babirado no gadaado in nirado yontere kejanande himbe nayebe madame jakite kajjatogola holtiwido o mo welti ko suba ardinede don
je suis infiniment
weli kam sanne mi holliti don ministre commune do cellal ciagal ko kanke hore makko warito am hollitinde kam don wiide min woni gadaado babirado yalla mi jabi kollitimo wiide min yedum golle non ka yo kabaru ko nyaajirambe
beaucoup d'honneur
ndu lewru wadan fa golleji kertaati gadane himbe yogabe wombe e tidallaji hon wireteni yurmende wana halatan yo tagu non ko kala hani wadde nyande fu
sabe kasaraji mata le tobo hitane hikande wopi gouvernement ministre kumanin o jandere leede amendi imminde bontugol école moni sarti mudum hanno fu kanno fuddude go lewru octobre hande nyalaw hande o jati natirama altinere nay lewru op novembre ngarondo le wikana ko be kumanin be jandere leede amendi dum waram hokkude wakat juddo fa be anda hono fu be gatta yalla be keba hunchande hore tiddallaji di yimbelle be ndiyamiji di yaltini nokkum en kuddube churi di college di hande wonle mudum dum kay o do anniya ka pel kumani be jandere leede amendi homo fu no yiri dum fa keba famtare anni ko aisata jara heban en do hendo festan Ousmane Ali Bouji
bantingol uditingol école sabe wide angaraji wana ko nangata hakkilla dum woni ko holiti wide syndicat signataire 15 octobre 2016 e yu Ousmane Almoudou kejado hal de fedde ministere de an hanno holitinde gol bantingol illa ko wana handen
pour nous quand même yada jans
hakkilla amen won ko gasay e majjun sabi ko litano mo wede il e conseil des ministres noga e tati lewru utti angaraji an godi odo miccito noga e nay lewru septembre yabeno ndu ministre commune o jande tiagal ko holita wede jande l'école bantinama wadi no communiqué wide jumaki gonno arande don woni hakkilla du magansire jakite jokko secrétaire général walde no diritan association des écoles privées agréées du Mali wolti metti makko du e gol holitingol gadugol do juujure
les conditions
kabaruji di fu kawrintinaka fa jande fuddeta kasini wonchu école yo gaji e himbe be ila meje bonnani goni le mumben himbe baawa nadde le majji joni ka no dum wadireni woni gasay tiagal tawagol himbe be torraji kewdi sabe ila meje le cuudi école kewdi du won indiam dari le mumben le leydi mendi fewdi e kabaru mun wonjotobe yo gabe ana cikkiti yal école an way uditede nay lewru novembre warorundu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
gollirgal modo kumani don jami garmi leede amendi waram hokkure numeroji kessi mobilaji kay fa yeto motoji fu gondi leede amendi faana modo mi yo fa haba yuruku yuruku matitedo le dido golleji fa andadu aladu mobilaji fa yeto motoji gondi leede amendi odo golle mo odo golle puddo noga didi lewru septembre ndo waram ana wodani mobilaji fu kessi garoji sode fa yeto mobilaji talki mudum wakati modo jabbi garoji fa heedintina ndu nadu waitinde talki mobilaji wartirde inde neddo goddo kasem fa keben famtare anni ko Mahamadou Samma Sy ko heban em do hendo festango Ousmane Ali Moudi kanka ma kon hore
direction nationale des transports holti wide tagal kartal mali e drapo do o plaques anatawedu kabaruji e region cercle district na commune do dun wada Mamadou Sow won directeur général transport
lam ko be holti yo guleji di dawre dum benata fi alum saddaji mo ingol plaque ngaji di den mo ingol plaque mobilile mali ta hedi fa hande o nyere temede didi muto ngaji di yo temede jetti wona fi wajibi yimbe ngara don e don ngatana dum hakilo tan de mo ki plaque o kartal mali desol mudun na do hen andirtirde mali kede anardu yo ml bawta wide plaque o le mali mudina
seni jom en doggoji yogabe jetti de dabere wobbe kolti wide dun hana wodaninde doggoji ni numeroji mo ben anda
je pas au courant
mi andana no fe kabar o goddula wide de wotoji di courant wala den no kabaruji di mi andata di wotu mudun dun kay hakilo an lamkobe na hasindidi kalisi kambar dun be pi oro dabere soni dun wada ma yalla hadde number ni mila wide an hani golle min jittira ka wadde dum sona dum hakkila man kay mobilaji di ngala plaque di hani hasindinede min kam ni mila wide di hunde mu wide sabi andar ndu fu yoni ande kessa guddidita
balaka numerisé e wi andi be kabaru kebal o golle winditingol kasen doggoji do laabi di wadan fa laamu o heba hen kali seda andi do kabaru kebal Abdoulaye Sekou Traoré hakkilo mudun e do moisanne bangal denagu
wawi fabade lamko be hinade hejo leji mabbe sabbi hejo golle hebata lawul so ni jatti jogaji anda ka milay feso lamkobbe wakat jun ona jogi bawde hinade am saddaji bangal kebal mutoji ma mobilaji yobul fufi kabal kalisi bangal mudun e kanyadun kabaru mun tangul hore denago so ni andama alqadra mutoji ma mobilaji jogi di plakngaji ma di jogaki plakngaji dum du yo kabar denago
mekintinde wide gol winditagol mobilaji wana wajibi non tafon edon wodani mobilaji mutongaji koyde didi fayata yettade di koyde tati
sakrabe kedibe andom ham kasen ka on baawi hebude kabaruji amen di fuudo whatsapp do odo numero de won chapan jiddi e joy chapan jena e jena chapan jiddi e jegom sappo e jena ina du on di hido hello amen facebook on ito ikon amen whatsapp on baawi hittade odo journal mer magazine garo fa jokka jono odo gollirgal ngal be noddirta kuna fuuni on gadam 37 321 mer on nga fandi ka fuuki na tawdo bur noga credit telephone mo dom fandi fe no ko sel e wotere amen wara jokkinde wassalam yewtere amem nyaloma hande kertenado rewbe mi garam mende hala debbo leedi amendi homo fu woni debbo leedi amendi yo debbo tum hono wote hono fu woni debbo leedi amendi yo neddo jabo ko wiya debbo tinnido sanne tawro jogido munyal yo debbo du ngadi sanne no holitiri yogabe ka gabalir fa yo tole sa halide amendi jaborade le wuddu mayrika debbo fu ana jogi ngari e le finata wato yuwi hono hon debbo latar debbo ka ana holita wiide latar debbo yo darne mawde halfinte dun latar debbo ka ana halfina debbo non latar debbo ka yo hunde ko halfinta darne mawde joomu hono fu yimbe be yiri dum fa kebe famtare andi ko fatumata ko jo hebani am do hen kanko e kejabe am gombe le credit do festango Ousmane Alboulé Mamadou Samaseko en Kiréja.
Mbaki malinke debbo ana fawi dow ƴuudi muɗum e dow ɗo ƴiwata leyɓaleere leydi meɗen ndi debbo kay ana anditire dow andugol mum sirriji kewɗi fo ɓuri dow wadde no yiɗirte kañum ndi wonno nuygal galle e wi gondo sisogo kay bo fina tawa gonɗo kay
debbo
yo nugal galle mo hani heddade le galle teddinde gora e teƴƴinade jon galle hani darnade kabarukat le genda nden jon galle hani sodude paɗe ñamduji e fakkintuji
bari bitle la fono ko be kaddo ki yere
ala hali debbo yalla walda e waylitade na yude haybugol fa yottade darnagol potal hakkunde himbe handen en wondi e waylitade dow no wattuji di gorri nyawtugol mettugol yogabe ko wela jati rewbe yogabe Aminata Damba ardo rewbe gondo segu
la femme représente
debbo yo honde kadiado tomoto denno mo deggini mo hinni kabaru galle no jabadu ndun gori ko ka hande o ba wiide rewbe be jetaage jati le galle ko buri yidde yo parade hinade ko ka no wodi rewbe yogabe be jigta fe ko gondo
ya des femmes qui se comportent bien
ngardo beldo yide me jida don du fu an watti kadule lebude on dun e nandore mudun woni ko taykitete rewbe wombe le sa hangal du woni ko holti wiide Aissa Arbert andindo kabaruji rewbe tumbutu
si la femme no du same bijou
debbo jado sahal leedi ndi hani haybede sanne debbo jiddo yede mbawa do gora ngatani do hakkilo sanne takalambe en jogido taglob bangal bonugol kadule gani dun
sur le plan relation
dum ne hakkilaji worbe e dow debbo mali handen
la finité entre
la tare debbo hakika no woni majjo djoni rewbe hebe anda jati woni hakika la tare debbo anda fe ko ndarna mabbe le galle debbo hal la tare neddo dari djogi do yakawere andal golle ndarna debbo le yimbe beynude la tare chaahido chawrido e muñow
la sagesse et la résilience surtout
andindo kabaro fina tawa yam Moussa Koulibaly ana mimsi ko taykitoto handen ko dabere gorko warti handen dow debbo edum fawi dow waylitagol himbe ko holliti wiide
donc c'est une femme déchirée
debbo todido wa federade dande mudum jogola makko wala fay hunde yafude bangal heddade ngattani do hakkilo finata e nesuji jamaa hono do holita ele tariki
que nous avons reçu à travers l'histoire
darade darnde mun latade jom suudu innirado jidaado fa latade codo en dam dun en e nandore mudu woni darnde debbo le o wattu nyawtudo ana didde rewbe fa keddo e o alhali dun holiti wiide andido kabar nedda ko hamma gindo e wima ko ana darta e rewbe beede nyawtere le wattuji jondi
elle maintenant une actrice principale
ko nugal bangal pam gollo anyaaji le galle bangal kebal dun nono ko non zaman meden no wuri wako dun o bangal ande kese de ana tiidi warta do won bangal finata
a trouvé dans les temps jadis.
E wi baale kumanida hakkeji rewbe antare debbo ana hani tawede ko nabata yeso bangal waylitagol.